kwa muri muri amaga zagi neuwe matandwa nage mozabani na kwa zamari mukhori ngori muhari gabita yisenze gele muhali kezo tamuri muri amaga zagi neuwe matandwa nage mozabani na kwa zamari mukhori ngori muhari gabita yisenze gele muhali What's up?